alipota yekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda National Bureau of Statistics UBOS iraze nti omusujja gw'ensiri gwongedde okukosa abaana n'abakyala naddala abali embuto mu bitundu bya Uganda. Omusasu wa Fedungu Davis yayina ebisingawo ku alipoota eyo.
Alipoota eno esomeddwa olunaku olwaleero ku kitebe kya UBOS mu Kampala ekwata ku musujja gw'ensiri mu Uganda. Eraze nti abaana abatannasukka myaka etaano omusujja gw'ensiri gwongedde okubakosa okuva ku bitundu kumi nga kati bali ku bitundu kumi na bisatu ku buli kikumi mu bbanga ery'emyaka etaano egiyise. Kyokka newankubadde nti omusujja gw'ensiri gweyongedde, ekifaananyi ekinene kiraga nti gwongedde okukendeerako bw'ogeraageranya n'amawanga amalala. Dr. Lilian Akinyi, omukugu mukulu y'okunoonyereza mu kitongole kya UBOS, eyakulembeddemu okunoonyereza kuno ne banne era ne kizuulibwa nti mu bitundu eby'ellango obulwadde buno gye businze okubeera waggulu so ng'ate mu bitundu eby'ekigezi gye businze okubeerako wansi. Alipoota mu ngeri y'emu eraze nti mu bakyala ab'embuto omusujja gw'ensiri nagwo gweyongedde ng'abasinga obuzibu tebamalayo ddoozi baweebwa nga bali embuto. Ebiwandiiko biraga nti abakyala abali embuto balina okufuna ddoozi erwanyisa omusujja gw'ensiri waakiri ddoozi ssatu n'okweyongerayo, wabula nti abasinga bafunako ddoozi emu nga bafuna ddoozi mbali ebitundu 95 ku 10, 87 ku 10 bafuna ddoozi bbiri, 73 ku 10 basobola okutuuka ku ddoozi ssatu, era nga kino kisinze kubeerawo nnyo eky'omusujja gw'ensiri mu bakyala ab'embuto mu bitundu eby'ettooro okubeegwa waggulu so ng'ate mwacyoli gye gusinga okubeerako yadde yaddeko. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi asinzidde wano n'agamba nti baakuddamu beetegereze nga gavumenti kiki ekiviirako omusujja gw'ensiri guno okuddamu okulinnya so nga baali bagulwanyisiza ekimereko.
Lwaki ate malaria ayongedde okuddamu okulinnya? Yadde talinnye nnyo naye lwaki azeemu okuddamu okulinnya? Sente z'entono ze tuteekamu abantu nga byeyongedde nnyo nnyo, obutimba bwe butakola bulungi, barisaaki abajja kutumuulira wewe tulina kaakati okuteeka sente okulaba nti nno malaria ono mutulya ddala ku nfeete. Malaria asobola okuggwawo.
Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya UBOS Dr. Chris Mukiza Ndakira asinzidde wano n'agamba nti kaakati abantu balina okuteekateeka obulungi n'abako wa paalamenti batandika okubaganya ebirowoozo ku ki ekyetaagisa okusaako essira mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri.
Monograph of orphans and other vulnerable children. And these things are related, they are all to do with well-being. You will find that that monograph will be exactly linking with what we produce in centers. Orphans come because they have no parents. So orphanhood and mortality move together. So we'll be able to deal that information and know who are these vulnerable children, who are these orphans, what intervention is required to ensure that they are not very vulnerable.
Kwa CBS FM, Dungu Davis, Mukama.